shankisupplier.com. Wa mdogo wetu vipi wewe, mbome kakinyonge zako, nakataka mali huko na kapembeni huko, au ndo umeliwa? Oya oya, 31 mimi nipe alivu tushinde kamali, mimi na upepo mwanao, upepo nao
nakupa 5000
31 wenye nasipita mbele agisi MC hapa naongea
Kokobo Magic Singabe.
Kashinda kaman, 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 kashinda kaman,
kashinda kamari, keko mirembe, kashinda kamari,
mbade kisewe,
kashinda kamari, makambare,
makambare,
kashinda kamari,
pakachanika,
pakachanika.
Kashinda kamari, 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 kashinda kamari,
kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda kamari, kashinda Silo upyoke ni kaeka bondiki yatu, kaeka bondiki yatu. Niamka sina kitu, napigiwa simu bagala maji matitu, bagala maji matitu. Watu wameja, we alipadiki kaeka bondiki yatu, kaeka bondiki yatu.
Wena nani konatan, 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 konatan. Chungkolos konatan, 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 konatan.
We mariki konatan, konatan, konatan. Konatan, konatan, konatan. Ni masalanka konatan, nyobade konatan, nyomasuna konatan, konatan. Konatan, wela kat konatan. Wese adi wei, 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 adi wei.
Napenda kamari, napenda kamari, napenda kamari. Napenda toto wa yombo, napenda kamari, napenda kamari, napenda kamari. Napenda toto wa keto, napenda kamari, napenda kamchela, napenda kamari. Napenda majukumu, napenda kamari, napenda wasiamu, napenda kamari, napenda kamari. Napenda kamari, napenda kamari.
Kapiga midao, 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 kapiga Johnny Bosco, kapiga midao, kapiga midao, kapiga midao, kapiga midao,
Baba Beka, kapiga midao,
kapiga midao, Teddy, kapiga midao, kapiga midao. Asina moja,
Mungu asemwe, akisema una kiss, 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 kiss.
Kabaisha videge, hey master. Kabaisha videge, hey master. Kabaisha videge, hey master. Kabaisha videge, hey master. Wema la kapesha chopa, 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 chopa. Wana bona pesha chopa, chopa, chopa. Teme kona pesha chopa, chopa. Kashinda kamari, watoto walufu. Kashinda kamari, kiba kongoe. Kashinda kamari, pakambezi. Kashinda kamari, ubungo kimara. Wepa chana hela zake, ana hela zake. Wepa chana hela zake, ana hela zake. Chake kwa na hela zake, ana hela. Wedo kuchogwa na hela zake, ana hela. Masalanga na hela zake, ana hela zake. Mwana kwa na hela zake, ana hela. Kuchabe ya na hela zake, ana hela zake. Nasema na hela zake, ana hela zake. Buyete na hela zake, ana hela zake. Ana hela zake, ana kipi na oji. Ana hela zake, ana hela zake. Ana hela zake, ana hela zake. Isko na hela zake, ana hela zake. Ana hela zake, ana hela zake. Kukubo na hela zake, ana hela zake. Leo ana hela zake, ana hela zake.
Mara kanuwa mituku, kanuwa sigara. Kanuwa mituku, ana washanga. Kanuwa mituku, kanuwa sigara. Chadola kanuwa mituku, ana washanga. Mara kanuwa mituku, kanuwa mituku, kanuwa mituku, kanuwa. Baba Beka kanuwa mituku, kanuwa mituku, kanuwa mituku, kanuwa.
Santana producer, asina moja.
Labani wa zoni,
Baba Beka,
Uchui,
Maria Echi,
Mwamu,
hini sauti ya mdogo wako,
Chechere,
Chanibaya, asina moja.
Lama,
familia ya Vuse la Baoba,
ya Papa Mazolo Makumazani,
Abuba,
hini sauti ya mwanao,
Uchui,
watu wa Temeke,
sauti ya mwanao hapa mwendo wa mideo, deo, deo.
Soda ina,
watoto wa Keko, watoto wa Morogoro,
watoto wa Ifakara,
watoto wa Lugu Ndege Pili,
China,
Niza basi natosha.
Sina moja echapa jogo,
Simela,
Subira,
Ansie,
Yankee Supplier.com.